Musiki.com.
Ujachua, 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 ujachua.
Unawajalazia, unawajalazia, kusa mina haja ya kwenda watakukimbia.
Oh,
Wokuzikire kumwe.